kulia poa. Life is not easy. Hey, jishughulishe kuwa busy. Hata wakikukosoa wapuuze.
Tafuta pesa mpaka waje wajulize.
Who are you?
Jina langu tafuta.
Ah yeah.
Sichoki hata kama iwe chini ya maji.
Wakiuliza who are you?
Jina langu mpambanaji.
Awe.
Sichoki hata kama iwe chini ya maji.
Watakucheka. Watakucheka leo. Watakucheka leo. Kesho atakuheshimu. Watakucheka.
Tunguli wezi pata majibu. Sali usiku na mchana Mungu atakujibu. Na usiende fupa, tafuta taratibu.
Binadamu hawana huruma.
Yali nisibu mimi
na mwamini ile juu.
Baba, baba.
Mana yeye ndo mkuu.
Wakiuliza eti mini nani? Mini nani?
My name is Shishi, baby.
Who are you?
Jina langu tafuta.
Ah, yeah.
Sichoki hata kama iwe chini ya maji.
Wakiuliza who are you?
Jina langu mpambanaji.
Awe.
Sichoki hata kama iwe chini ya maji.
Você.